Familia Mutokoi, Engineer Jimmy. wewa. Agebedi zake na kana lexi wewa. Kele duganda di sawa. Wamene vya kiongozi. Your leaders is omo wewa. Nalaba munene kalulene boys. Ila waye. Rijari nyamai, rijari nyamai. Osama mwene. Nalaba munene kwa lexi. Maundo. Onesimus Mutua, Mayini Mwene, Mwene Kweki Azizi TV Nduka Nenye Injinia, Sawa Ye, Aya.
Emily, Emily, Murembo Maua, Murembo Wanakuya, Denge Nikisao. DK Networks. Yani brand ni kieti ye, mwene wifi, alamba za hui. Willi friend suma, mwena kivyoko kimune. Maestu waka party, kene zigera di mwanosu. Yoti mwendoa, Mombasa, wazenga kake dungo, piwa kitese. Eje mama idia, shaman. Oh yes, wamizi waka bezi ye, baba meja, nagala kangi. Ramsi, city poison, wamizi waka, kete nadika umbeati. Again. Mwade, mwade, ambos katuhusia, matesa anyama he, edia siya pipeline. Mohamed, Mohamed, Shauri Amureti, Wenzela. Shaloka Nyangi, Shauri Agagele, Agikima. Steve Ngongo, Steve Ngongo, Adesa Adigye, Munawa Chedibo, Mureteni. Kamendawe, Itumo, Mando, Ula Jeff Wito. Wanga mmetani, shauri ya chalu wa kikima, shamboni. Anira danuka mutongoi, baitu FM, wakethu ya kipati. Shauri ya wanyama, semu ni mshuwa kama sola, modela Nairobi ye, adresa hedi yangu wa kikomba. Wana mwigali.
Come on, Jonathan, sir. What's your special mother? Angali. And the Angali was your tower. I gave you a junior. Just a new one, we are men. I play Nairobi. What's your work? Express Kenya, Nairobi, Malolongo, Nagadangala, Malas, you are in the chest, too much on there. Masiwe, Kakizao, she and Bunch. When a Magina, Magadia Naga Junior. Kakawa. Mwendoa, producer, Monsi, Edia Siapa Play, Shoka Nagalimbe, Sanjo, Papi Kule, Brayo, Agency,
Nisi Misi, Siandika Dana, Kudosia Madia Mamuako, Namuande Jumaili Kupakoma, Sunday, Sunday,